olwalero omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni wakwogera keri eggwanga ng'asinziira mu Paalamenti okunnyonnyola enteekateeka y'ejjalina ery'eggwanga Uganda mu kisanja eky'omusanvu. Kuno kwe kugenda okubeera okwogera okutongola kw'omukulembeze w'eggwanga okusookedde eddala ery'eggwanga kasookedde alayira ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okutaano omwaka guno. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okulambulula ebimu ku ebyo ebituukiddwako mu kisanja ky'ekikadde awamu n'ebyasuubirwa okukola okwongera okutaasa bannansi mu ggwanga Uganda naddala okubabbulula mu nnyanga y'obwavu. Ensonga endala, Mwami Museveni asuubirwa okwogera ku bulwadde obwa Ebola obutadde eggwanga lyonna Uganda ku bunkenke era nga kakano omuwendo gw'abakakwatibwa obulwadde buno guweza abantu 15. Ensonga eno bangi ku bannayuganda ebadde erudde nga bagirindiridde era n'okuwulira okuva eri omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma lw'obutambi obuzenga bufulumizibwa ku mikutu egyenjawulo emitimbagano emigattabantu obulaga nti n'amasomero gennyini kw'ossa n'amasinzizo byandiggalwa olwo nno nawoke olwakino ekirwadde kinnawookeera ekya Ebola ekyazinze eggwanga Uganda. Wabula n'ebimu ku bisuubirwa ennyo okukonebwako omukulembeze w'eggwanga yenteekateeka gy'alina okubbulula ebyenfuna by'eggwanga Uganda nabyo birabika nga biyenjebuse mu kaseera kano. Okwogera kuno kw'omukulembeze w'eggwanga kulambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda era nga buli kisanja ateekeddwa okwogerako eri Paalamenti ng'okwogera kuno kugenda kubeera kugenda kubeerawo nga Paalamenti luno lwe lugenda okubeera olutuula lwayo olwokusatu okuva ekisanja kino lwe kyatandika.